Damcela uyisancede dibe nesithandwa sam. Damcela uyisancede dibe nolaviwa. Please damcela.